de kilo. Más última que empieza, chico. Será, será, será. Será, será, será. Será, será, será. Será, será,
this is Urban Hype.
It's got to be
fucking.
Alina kini ada dawaneo na fana chilaka. Alo, nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika tipiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedomu.
Challenge kwete ya kukwisha for peace. Chikwacha fulu cha isusha kepi. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, go bounce.
Padaba futi taba gwese lapo na chimoze. When we pull up everybody scream tuliemo. Isafe kuno gai uwe tumofumiemo.
Nijua mazo mazo ni nalipa leo. Batisi ningana meni na yewa. Wasi kumawa timati segulako. Wanzatu wawemba wa mati isulako. Chilaka panko si chani kola kola.
Nafakila tu ice cube na tu coca cola.
Nemo za kosa ni chinga na toka fola.
Tumba follow follow makuacha na madola. Tosa leta va upu wapali kuma kwanga. Izi ni ndalama zanga eh. Uku ni kukwana kwanga. Pali echigayo woy umvila veni kamba.
Batman shop
Alina kini anda dawaneo na fana chilaka. Alo, nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika tipiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedomu.
Challenge kwete ya kukwisha for peace. Chikwacha fulu cha isusha kepi. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, go bounce. Tumba ya lento kukwa ule firimba chilendo kaso. Waimona shani inangu na ikosa kweyo kare wangu.
Niko about 15 we muma figaya bakuruta pebo mutende. Nifuate boya mageo zolova. Nzina shimbi maelo kupushisha ngova.
Dovwe firimba mumutwe mpompompo. Fideli loten kukila bukongo.
Dovwe kwa tiba nishita isa isa isa. Nga nafika na umfo kumbibati isa isa isa.
Alina kini anda dawaneo na fana chilaka. Alo, nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika tipiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedomu.
Challenge kwete ya kukwisha for peace. Chikwacha fulu cha isusha kepi. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, go bounce.
Show me some gotcha.
This is Urban Hype.
Yeah, big boss Malik, Kadao.
It's got to be
funny.
So, the president of this country, Zambia, has given permission for the bus to be open. Hey, people need to celebrate. Now we got them beer, they have money. Hey, we want to celebrate. God bless you. Uncle Zambia, celebrate in peace. Yes.